Bonga music though.
This guy will also most wanted. Which kid by route?
Moving by Shaura.
Yeah.
White Costi. Macho Mele Kabucha.
Aha.
Featuring in a money.
Get a Costi. Kina ko featuring in
a money.
Let's go, let's go.
Mundate, fuyola voma kos Neke kutini kule fakonjibona Wakuni babalela waziba kichona Zeli nyazi nivalika ni baba nikonga Vantabela hani nzifiti Fomane valiricha kuna mufikia kiti Baitu sisabu hatia kusianiti Esifova vata ni chomole shilikiti Minuaoni kasiala ni voma mwayeta Nishifoni mwala stifa mumbeta Dere stifonya bakaba maheta So haufu yao la baba ni pepa kupeta Iske valika ni baba sizono Baba twice kuyumba kani sizono Anfokola kona baba kazea Mane bakali nelibona uwazea
Unilata niketile Azizaka Unilata nikotile Anikakura mwaeta Nikashi arani omana Anikakura mwali wanika Nikashi arani omana
than blood kutin luba nefamu kan latula party maboni salila tofa kono party nikoni kakula muka na mpanga mapati I'm so sorry I trust nobody ape akuna akona kunichincha vati kunchifela baba npepa woma baka fali fast fuck kibona baby sepa anikakula mwalewa nika kibona baba kaninela kona hanilewa nika nekele hanikapika naziba kuzo kwa pilu ya kabakosha kunichamika baekeleze mazazi Kibona fela besense pile fafali fasi Notili nyazi ni magazi Nabona fakwali pilu kesi basi sita asi
Mr. Costi, 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 Mr
Jaringile.
Download it.
Let's go, let's get it.
Real life situation.
Yeah, I'm Queen Iki One.
I'm a shooting tara kerezo.
Kennedy. Alu bali bali.
Give me message, Jiga.
Yes, see.